kubwa kabisa. Mbinguni iliwashinda, wa dunia walishinda.
Nasi,
nasi hatuwezi kujiokoa, tulishinda.
Hata
tulijitahidi sana, tulishinda.
Nasi,
nasi hatuwezi kujiokoa, tulishinda.
Hata
tulijitahidi sana, tulishinda. Ndiye Yesu tu, ndiye Mwokozi, ndiye mshindi, yeye tukaifungua. Ndiye Yesu tu, ndiye Mwokozi, ndiye mshindi, yeye tukaifungua.
Yeshi na kabisa, yeshi mana utukufu.